mtu mnyama.
Kaula makamandela chisi ziboko. Oh, nansi ngululeko yopo mibako nizi nyanya zako. Why is it here? Go back to where Tinas is in bed, Rose. Me tandas all. Foot is it here? Go back to where Gum feeling angi. I'm a Kamandela.
Yeah.
Zlose zinyanya zetu zipelile.
Zipelile.
Zipelile. Zipelile. Zipelile.